kumpita omula osikiriza kakubaolwali tugenda kunyimbirira nyo musekeke sajja edda omulimpitedda bobanfa nze nkoye timwayitasa ne simoni okuva luzaalwa nejjajja yagenda akaaba yekingeza bannakundi entumbwe ŋanza zikola ndi wali bodekosimba kyenvudde salawo bandaawe kana akabaati kasuuzi bakazije mumbaawo ntyo tusogejjera mbulaawo kiri ku njovu nyiga akabi naggalo zikubwa olwali nekodi njakwambala ng'ennume yennyini nnumya abakazi nga naye siri mu luyingo ky'omuntu asitula akasimu n'ensimegiswa situla nti omutwala olubbi nagulye be bandibadde bansasula entuyo z'enjiwe ennyingi kinnuma okujezange ensasula singe badde y'amaseya kyandibaddemu ekkumba buli omu naanyigwefulumya nga mujja ku sande neeva ku muda betujja ku mande kwata mu kinu nange mbeerako weefunira ebyokunsimba olusaka ebinnumya omutwe okuva lwensaliddwa fuzi ne bagisuula wali sente nabazo zifuna ŋenda okweyagalira mbulaawo bwange ennumya abakazi nga so naliko bbaabwe n'erinnya ly'obulaawo nzikiriza lyekazeeko kuba olwokanondimu ng'enseera ŋenda kwambalanga ne suuti kubanga tondebwa ndi musajja eno lwakuba ensi ekyuse obulaawo si bulwadde kaŋŋume kasita naalyanga emmere nga mmaze ne fuzi ebadde ensunguwantale bagisaze jirita mbale zendaba badde mulwanyi wantaloze lukuwe nga bwondaga omulabe ekyasi kyakuba naye kati ne bwondaga enjobe wali sikyagikuba emuntu nagisudde ku ddimwa enjovu zigenda kwebuusiza mu nnimiro yange naye nga ntanula maaso nti kuba akasaale
kamiaaogesa bannakundi bano okulira nakoye siina galidda waffe kunge yanto eyali asiina galo nasuuta aesasaobangaogesa bannakundi bano okulira nakoye
obulaawo zikiriza nye mu bubbi tesikyafukoma ebyalaafu kati biri bbali kyala nasigaza wasiza otya ozi ne kajjambo zita ku munye bannyabo temugeza okunsoomooza n'akamufuuse mulaawo temuntibbira nsige kundikedye nga mutaala mu mirembe tekyali kyakuzza fuzi yakuba endawo bulijjo mukimanyi zibeeraza nte kati ey'omusajja yiino wano lwolwokano ntuvudde mu mirembe kanje nga mmere ezire wange yabyennyo n'obukambwe bw'ejjirito obumbalagadde nga basiramula akataafa ennyimbe omusajja eyali yeesobola okwebakanga kwemu n'enkoko duniya ebeekutte simbye nnyo obulaayi bwanga ndi muto sente zebankudde ennyingi kankole ndiza ŋenda okweyagalira ennyo mu bulawo mundabe ng'abakazi mbayitako mbigula bagenda kumpitanga n'eddali nseke nze ndigule binasike mu maaso bannyabo ndi mulaawo ataliddira kuba nagundi okubakiinako nti owaayi kino nafuuse nte yabataawo yakuzanyisa koma ku nnyoge n'empeta ensingo nebye mubadde munsibi n'entumbwe n'entugwa amalusu byonna biri mu kkoosi buno obulaawo bwange segese nkutya ekigambo olaafu kyaddusee wange abakazi tusigaze wasuza otya nno ne bwe bappa temujje nga tukubwa olwali naye kikontanaakulaavu mudeke bukyabanda awasiina gaasi buno obulaawo bunzise nnyo abakazi nga banyiridde luno otuula n'empeta ensingo bajja ne beerigisa ewange ku makya n'obugoyo obumpi obukoma mbire munnanga engeri yesu kyayina abadayiti bwe balaba sinuuse nnyo ne banvuma okufa buye guno ogwaba gutya ogutawonako busajja ne bw'obunyenyereza mpawo kasaza
aesasawobangaogesa bannakundi banokulira nakoye siina galidda wasukunge yanto eyali asiina galo nasuuta aesasawobangaogesa bannakundi banokulira nakoye siina galidda wasukunge yanto eyali asiina galo nasuuta
ndabye era abakazi abo olunandabanga bukule bagenda kunyibirira leka ngume mampita endaawo mampita bawangi bannyabo zengenda kulyanga ennyama y'enkoko empale egifunge n'ekikala okumbira eddala ng'essajja nga somu kubondeega makooti ga busa ne mu basajja ntuula siyala Zeni musajja wabitundu kati sona zali wandi muntu obulema buzeza ne Bambula nyobu tansasira busungu na mwata koza kasa wikirida Bambitize dale jifaba kazo buta chidiro kuna kukuba na mbundi bano Kasikaze kulia mshine na gege Ngomu kazansi ya nulu jekuba Mugenda kungu milanga nyobu kulerwe baise kaba kazi nchi mama iendao Ya kungu mianga mutoro alimukube Ya jena kula chevye sime viva Unogula obu mazama nyitandi soku ngejele na ngete joma nyirendao Songa mbate katolo njogu njonga tibana dawa nekewe ya jesura Na ye kati kuta ne kukoko kasete kesu nye denge ja ulinda linyo njonjwa Unogula obu ndaze mirebe kuchaba dawa nepo denda besu tuse Chirumanya mfugu kongu temilitwe ukuleka bakazi na mwemula beba songa Kujine miaka jendi mwabili ukumale wanda wamba kutulitwa mani Mwakula njone munde kabusa chiba sabe banja de mufu matege binyo Mwemu palirizo kubo mwurao muta sima wa mwe kamba tempo levi angi Singa mwari mwaro mwese na njene mtu lele kubiti mwamili ya yaka Lafu yanti nimye mufa mwemba wa Nukunda wanandiva dengani Nakuno mkambo bejirisha mwemu bunu miza putansa sinati kwa kebanja Sona tola anga sete mwemba wa Kamupita dadi kubanga weziri Naye kasitaza kwa omu sinisama njoka tilafu chetari mchisa Mwemu mpade yu mandawi Kafo bulumi ala alibabie boku Mwumanyeti mwasomia Kalesa zawa mandao ngeza wana kundi manukulia na koe Sinagalita wafukumbi ato ya liasi inagaro na suta Kalesa zawa mandao ngeza wana kundi manukulia na koe Sinagalita wafukumbi ato ya liasi inagaro na suta
Remember where you got it from. www.djericon.com